Canivera huda mboka
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Akitaka da darani
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Akitaka da darani
Tole
Mina washashada Kinaliza ni mabola wanatingiza Cheki venye uko nyuma kuna beringika Zimeshika zimerunda cheki kinalinda Ni mashasha kata wabatingiza madaba Juu chini minapenda chuni waba waba Wanze siku mbaka mchana
Tole
kuna njeve inje bana Tole shepuni ya vera sura kode
Kanivera huda mboka
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana niaki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole
Seki dada, ujibamba kwanza Na madame ni madiva shake ya haga kwanza Seki space ni biki shake ya haga lao Senyorita, kata kiuno kwa maliza Haa mtungelika, kuna mchezo kwa kilisha Them pige luga, kikubali nkumaliza ma
Tole
Kanivera huda mboka
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana niaki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole
We mshaiva koza mavajo kamaria Iza basa understand mini na tabia Mbaya sana 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 kama unafagia Rada na ikula na macho tukinkazia Kwanza tere msha zote zinyumevalia Tukichafua wasafi pale Tanzania Nikirarua asali lazima tutalia Venye na yona iko wazi lazima tuntengia
Kanivera huda mboka
Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana naki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole Tole
Adi brenda na kawambo
Tole
Nana niaki dai banana
Tole
Akitaka dadarani
Tole